kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashintan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya lafa fagoo sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenya attam ooltan guyyaan har'aa eebila 3/2019 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaatii oduu addunyaaf immoo.
Annamoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akkam ooltan pireezidaantiin Aljeeriyaa Abdulaziz Butaflikaa taayitaa gallachisuuf xalayaa galfatan matoota doorra qabnu keessaa tokko.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed guyyaa kakatanii aangootti qabatan waggaa tokkoffaa kaleessa kabajame irratti gabaasa qabna. Birgaadeer Jeneraal Kamaal Galchuu aangoo gadhiisaniiru gabaasa kabiraati. Barattoota yuunivarsiitii Amboo yeroo murtoofneef barnoota akka dhaaban dhimmi isaaniis qoratamaa akka jiran gabaasameera. Maraafuu hamma dhuma sagantaa keenyatti nu waliin turaa dhaggeeffatoota keenya oduu addunyaan jalqabna nama.
Kabaayyee dhukkubsataa jiran pireezidaantiin Aljeeriyaa Abdulaziz Butaflikaa taayitaa gallakkisuuf xalayaa isaanii dura taa'aa gumii heeraa biyyattii xayyii Bileezitti galfatanii jiru. Ministiriin ittisaa biyyattii akka pireezidaantichi yeroo dheeraaf taayitaarra turan sun atattamaan taayitaa gallakkisan waamicha eega dhiyeessee booda tarkaanfii kana fudhatan. Pireezidaantichi taayitaa gallakkisuu kanneen dhagaan lammiiwwan biyyattii dhibbootaan lakkaa'aman karaa magaalaa Aljeersitti yaa'uudhaan gammachuu isaanii dhageessisaa jiran. Lammiiwwan Aljeeriyaa 10,000 lakkaa'aman baatii guraan dhala dabree irraa jalqabanii akka pireezidaantichi taayitaa gallakkisan mormii dhageessisaa turan. Pireezidaantichi dhukkubsatanii barcuma konkolaata yookaan wiilcheeriin deeman filannoo marsaa shanaffaaf dorgomuudhaaf akka karoora qaban eega dhagaame booda kan uummanni biyyattii karaatti yaa'ee mormii isaa dhageessisuu jalqabe. Yuunivarsiitiin Gariisaa akka Keeniyaa keessaa karra caalaan barattoota isaa turan namoota 148 waggoota fuuldura haleellaa Al-Shabaabiin dhumaniif sirna yaadannoo geggeessee jira. Gareen Al-Shabaab achi boodallee haleellaalee hedduu kan geggeesse ta'us Keeniyaa keessatti kan hagga kana dhumiinsa dhaqqabsiisee jiru jedhamee jira. Gabaasaa Amos Waaginqaa jaallannetu dhiyeessa.
Umriin isaa 24 kan ta'e Vitaalii Soopiyoo bara 2015 barsiisaa ta'ee eebbifamuuf yuunivarsiitii Gaarrisaa keessa barataa yeroo turetti ture. Yuunivarsiitichi haleelamuun Opiyoon akka jedhutti gaafa eebila lamaa ganama waan akka dhukaasaa dhaga'e daqiiqaa hanga tokko booda namoonni iyyuu jalqaban. Kan kutaasaa keessa jiraatan barattoonni lama maal akka ta'e ilaaluuf fiiganii gabba'an. Opiyoon yeroo dhumaaf kan isaan arge. Yeroo isaan fiiganii gabba'an sana ture. Namoota haala turan ega fixanii booda balbala tokko tokkorraa deemuu jalqaban. Anis balbala koo banadheen balbalicha jala dhokodhe. Isaanis dhufanii seenan. Carra qabeessa ta'uun mala yookaan immoo ayyaanni Waaqayyoo na oolcheera nan argin hafan jedhe. Yuunivarsiitiin Gaarrisaa deebi'ee banamuuf baatii 9 fudhate garuu amma barattoota 1,500 qaba isa bara 2015 ture sanarra dachaa caale. Ittaanaa chaansilara kata'an Ahmed Osman Warfaa gadda sana keessa fayyineerraa jedhu. Xiiqiin keessa dabarre tarsiimoo itti gargaaramnee fi waan yeroo sana hojjanneetu. Barattoonni danuun gara yuunivarsiitichaatti akka deebi'an godhe amma dallaa jaarreerraa buufata poolisii poolisoota 30 qabatu hundeessuu keenyatu nu gargaaree jedhan bakka haleellaan duraan itti dhaqqabeetti eegumsa jabeessaniiru. Baatii amajjii darbe Al-Shabaab iddoo salphaadha jedhee yaadee rukuteera. Haleellaa magaalaa Naayiroobii gamoo hoteelaa fi waajiraa D2 jedhamu irratti geessiseen namoota 21 ajjeese. Humnootiin nageenyaa kan Keeniyaa dafanii deebii kennuu isaaniitu lakkoofsi namoota du'anii akka xiqqaatu godhe. Eegumsi fooyya'uyyuu jedhu namoonni balaa duraarraa hafan kan akka Opiyoo sodaan haleellaa Al-Shabaab uume har'as jira. Kanaaf Keeniyaan yeroo hundumaa qophaa'uu qabdi.
kagargarsa United States in hojjetame projecti misooma dandeettii dhala namaa toora eegumsa fayyaatiif jedhamuun Itoophiyaan ogeeyyii gara 50,000 ta'an horachuun ishee himamee jira. Projektiin waggoota torbaaf ture kun maallaqa doolaara Ameerikaa 55,000,000 kan hojjetameef bara kana keessa kan xumuramu ta'uunis himamee jira. Gabaasaa mallaskaachuu ammaa soraatu dhiyeessa.
USAID'n caasa fayyaa Itoophiyaa ganna torba keessatti qarqara baatee waan hedduu wayyeessite. Itoophiyaan akka kanaan ganna torba keessatti ogeeyyota fayyaa 50,000 ta'an horatte. Dhaabee Ameerikaan misoon biyya alaatiin qarqaartu USAID'n hojii tanaaf doolaara 55,000,000 baafte. Leslie Reed itti gaafatamtu USAID dhama Itoophiyaati.
Results in positive, measurable impact.
Akkana jedhu ogeeyyota fayyaa 50,000 tanaan horachuun hojii tanatti fuulleeffataniitiin hojjechuu agarsiifte. Wanni lakkoofsaan hin lakkaa'amne hedduutti jirammoo ijoollee qarqaarsaaf qananii ogeeyyota argatanii dahan ammoo yookaan ammoo dhalatanii ammoo maatii fi gammachuu guddoo jette. Akka daayirektorii USAID Itoophiyaa Dr. Daamxoo Waldemaariyaam jedhetti pirojektiin tunin gama fayyaatiin damee hedduu irratti hojjechaa baate. Fakkeenyaaf ogeeyyota fayyaa jajjabeessuu, bulchiinsa gama fayyaatiin jajjabeessuu fi waan hedduu. Akka addunyaatti sila akka Dr. Daamxoon jedhutti namni humna tokko doktorii 2-3 narsii fi warra dahirran nam qarqaara horachuu male. Kunin ammoo akka biyyootii gammoojjii Afrikaati gammoojjii saaraagati jiraataniiti jireenya isaaniiti kunin. Itoophiyaan ammoo achuu ga'uu fi ammallee fagoo jirti jenna. Itoophiyaan ammoo hojjettoota fayyaa akkasii sun duwwaa qabxii 8 qabdee jedha. Sila akka addunyaatti ogeeyyootii fayyaa 4-5 nam humna tokkooti qabaachuu malan. Kunin ammoo waan bu'aa guddoo argachiisuu danda'ate akka sadarkaa addunyaattuu silaa waan akkas ta'uu malee.
Wada 38,000 የጤና ባለሙያ ቁጥር ለመጨመር ታቅዶ ወደ 49,000 የጤና ባለሙያ እንዲመረቅ ተችሏል።
አካንጀር ዶክተር ዳምጦን ኢትዮጵያን አሞ ኦጌዮት ሁማ ሰዶሚ ሰደቴቲ ሀጉ ሁማ ሰዶሚ ሰጋሊ ቀባቹ ጀቴ ኸሩር ፈቴቲ ንሃጋ ሁማ አፍርታሚ ሰጋሊ ጫላ ሆረት ገነ ተርቦሃን ኸይሰት ተጀቹ ዋን ዱቲን ወጀቻ ባሃን ቱንንሞ ዋን ጉዶ ጀብዱ ታቱሌ ቁልቁልነኒ ጋማ ፈያት እንጂሩ ገሞ ገዮታ እንጂሩ አመለ ዋን ቀጀሉ ማለት ዱጅራ ጀር አሜሪካን ጫሳ ፈያ ኢትዮጵያ ጀጀበይ ሱፊ ገን ሸነን ደብራን ኸይሰት ያክቡልቾቲ ጀረነት ያክምባሲን አሜሪካ ጀሩቲ ሚሶማ ገማ ቀርቃር ሰከካት የን ዶላር ቢሊዮን አፍሪ ባፍት
ሃልድሬ ቶኮ ማሌ ሲያም አሊ አብዱ ዮገለክ ሰንቴ ኤርትራኬ ሰት አሮምሲ ጀልቀበሙዳ ፋብዲቱ ጅረጀቹዳን ገሬ ምርገደለና ማፈልሙ ሂማን ራይትስ ዋች በክሲዜ ጅራ ሞቱም ማን ኤርትራ እንተለ ሚኒስተር ኦዴሲ ቢየቲ ዱራኒ ካን አሊ አብዱ ሲያም አሊ ኡምሪ ሼ ሶለኑማት ቀበ ወጎተ ጃፍ ኡቱ ፍራፍ ማቲ ወጅ ወሪነርግሲ ሲን ካን ቀበ ታውተው ሂማን ራይትስ ዋች ዱበቴ ጅራ ዩናይትድ ስቴትስ ኬ ሰት ጠለቴ ቦደ ኤርትራ ትገልቴ ሲያም አባንሼ አሊ አብዱ የገብያ ገለክሴ በቦዳ ከራሱዳን በውፍቱ ያላጅቱ ከንቀበምት ተውንስ በከመጅራው ድነማብቀምኑ ከንማ
ነሞገለቶም ከደገ ፈታጅት ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ሪራ ሞርሚ ወይጣተደር በሞራ ዩኒቨርሲቲ አምቦ ከሰት ገገ ፈመረት ዮቶ ሂንርማቲን ዩኒቨርሲቲ ቸከሳ የሮሂም ሙርቶብነ ጦርከምኔ ጀቹዳን በረቶኒ ዱበተኒ ጅሩ ዩኒቨርሲቲን አምቦ ገመሳቲን በረቶኒ ገልማ ዩኒቨርሲቲ ቻረቲ ሁባቲ ጌሲሰን ጀደሙ ሸከማን ኩዳን ሐመድምሳ ኮሬና ሙሳን አደበውቲ ሞራራ ዶርከሙ ኢፍሴጅራ ናኮር መልካ አምቦራ ካንርገቀባ
በረቶትኒ አምቦ ዩኒቨርሲቲ ሞራ ጉድቻ ዲባለካመን እንገደ ጉያዊ ጠታ ህሪረ ነጋቦይ ሳንዲሩበታ በረታን መካኒሳ ከንጨቀፈም ኒበርባድቶክ አደኖ በረቶትኒ አጌሳቱረን ጀዱስ አከስቲፕሳ
አጂቻን ኢመዳንጋ ሐራበቲየ ኮማንድ ፖስት ነሞ ኢዶጅሩራ አካውራይ አፋኖ ሮምቦሞ አፋኖ ጂቪ አፋን ፌደራላዚ ያከተጀሉ ዳንገን ኦሮሚያ በከዱራን ዴውት ኑፋሰራ ነሞ ይብነን ካኖሮሚያ አታቱየ ጋፍሊ ሪዳ ሳባታኒያ ጋፊቺ አሞ ጋፊሲ ሪዳ ዲያቱ ቀባ
በከ ሪሪ ኩንጌጊ ፈሚተርከሙን ፖሊሲን ፌደራላ ጋዛ ኢሚማኒሱን አከበረቶ ተገርገር ተንሳሴ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቲሜጅራ በረታንኩን ሪሪ እርገጣበቴን ቆደ ፖሊሲን ፌደራላ አንገ ኩታጪ ሲጫበረቶ ታትጠቁን አከበረቶ ተለቆብሳና ፍርታን ረቲ ሁዋቲ ደቀፍሲ ሰንከንዱበቱ አሞ በረታው ሁማኑ ሚጣን ቃማረገይ ተው ኢፍሱ መካኒሳ አከ ሂንጨቀፈም ኔጋፈቱላ
ገናማ ከሳ አኒ ሳቲ ለመትከይ ጨረ ዴቢ ይሮኒ ዶርሚ ዮተኮት ዴቢው አቾማቺ ቱሬ ግቢ ከስ ተጀቹ ሞራ ከሳ hiriira tu jira ani hiriira san keessa harkumaan qabu hin hirmaanne hiriirumtu akka jiru nageenye dormi keessa soo jirru qaamolee waraanaa hin beekamne hedduun isaanii nutti nammanii dormii nutti cabsanii nagaiban jechuudha. Mataan koo hundi isaa qaamni koo hundumtuu hinjameera.
Amma yaalii argatteetta?
Yaalii hagate tokko gibbichi na gargaara jechuudha. Garuu gaaficha gadda guddaa natti dhagaame. Maaliif gaafichaan akkasitti reebamu osoo liini kee akka hoolaa dhangala'u boombiin alatti qabanii tokko sanitti kuun itti na darba kuun irraa na darba baay'ee baay'ee na gaddisiisa. Ani garuu kanan dhufe barachuufani of jijjiiru maatiin koo maal akka jedhanii fi uummanni Oromoo maal akka jedhu gadda guddaa natti dhagaame jechuudha.
Hiriira gaggeeffame hordofuun barattoota mooraa irraa dhorkaman 10 keessaa tokko bakka hiriirichaa akka hin dhaqnee fi poolisootni inni dhufanii nu qaban jedhu haala ittiin gara isaanii dhaqan dubbata.
Gaafa bultii 23 dafino ani garuu yeroos dormitu yoo hin kaane bakka hin ciisicha koo jira. Erga dubbiin gibbi qabbanaa'ee mucaa kilaasikoo dormikoo lama faana dormiti ciisaa jirra dhufanii achirratti. Dormii reebanii banaadhanii cabsanii seenanii nu reebanii nu bulleessanii kaambii isaanii nu geessanii ID keenyas nurraa guraniiru mobaayilii keenyas nurraa guraniiru gaafa sa'aatii 11:15 walakkaa ta'u gala karaa keenya deebii keenya fi irraa gala dormii keessanitti dhalanii nu argan. ID keenya gaafa jennu ID keessan immoo karaa mana barumsaa gaafadhaati mobaayiliin nu harka jira mobaayilii keessan hoo haayidhanii mobaayilii keenya nu laatanii galle. Galgala dormitii dhufnee giddii mandhidhibannee bullee ijoollee dormitii nu bushee sana booddee amma sa'aatii booddee immoo sa'aatii torba booddee immoo maqaan keessan kun obbo laxxafameedhaan ijoollee nutti himan. Dhannee dubbisne sana booddee dhannee komaandarii biroo dhannee haalli jiru dubbisne bakka kana booddee waan gootan hin qabdanii alabaa bakka isinitti murtaa'eera amma murtee qulqulluu argattanitti alabaa jedhanii bakka akkasitti jirra.
Pireezidaantiin Amboo Yuunivarsiitii Dr. Taaddasa Qanaa wiixata ganamarra hiriira gaggeeffame jedhamu ilaalchisuun waan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan qabu.
Lafa wiixata darbe ijoolleen lakkoofsa isaanii baay'ee hedduun ta'an hiriira waan akka hiriiraa wayii ba'anii ture slogaanii adda addaa dhageessisa. Waa'ee hiriira kanaa sababii maaliif akka ba'an dursanii wanti nu beeksisan hin jiru. Haa ta'uuti akkasumatti soobaan nagaan ba'anii nagaan deebi'an rakkoon qabaatu ba'anii dhandhee dubbisuufis turre nutis garuu garantaanitti deemanii gara meeshaa rukuchuu galma fa'aa rukuchuutti deemanii dhagaadhaan rukuchaa turanii poolisiidhaan akka tasgabbaa'u ta'ee jechaadha. Eegasii barattoota bakka buutota wajjin mari'achaa jirra amma haalli tasgabbiitu jira.
Barattootni moorichaa hunduu kaleessa waaree booda irraa jalqabee. Kan daree seenanii barataa jiran ta'uu himuun miidhaa barataa irra gahe ilaalchisee waan gara isaaniitti gabaafame akka hin jirre dubbatanii jiru.
Barattoonni miidhame riipoortiin na qaqqabe hin jiru yeroo dheeraas hin turre wanti suni yeruma isaan galmarratti wanti darbatan bakkum sanatti duwwaa akka meeshee mana sanarratti miidhaan hin geessisne qofaa bittinneessanii sana booda poolisiin duubatti akka deebi'u goone kanaaf miidhaan guddaan gahe jedhame riipoortiin haa ta'e hin jiru anaa wanti hin beeku hin jiru.
Kan sabquunnamtii hawaasummaa fi namootni tokko tokko. Barattoota naannoo tokko irraa dhufanitti dhorkaan bahe jedhan ilaalchisees deebii kennan qabu Dr. Taaddasan.
Nuti akka qulqulleessineetti tarkaanfii fudhanna malee ganda isaan dhufan hin qulqulleessinu. Amma ijoolleen kun ganda kamii dhufanii eessaa dhufanii kan jedhu nuti ani waan hin beeku hin jiru. Beekuunis narra hin jiraatu. Akka yuunivarsiitiitti akka seeraatti namni tokko disiipiliiniin kan gaafatu yakka inni raawwate sanatu qulqullaa'ee maal raawwate dhameetti malee ganda kamii dhufe jettee qulqulleessitu. Namni akkuma mirga qabu dirqamas qaba. Bakki kun bakka namni baay'inaan jiraatudha. Dhimma barattoota 10 duwwaa ta'uun ta'in dhimma barattoota 30 yaaduu danda'u qabna. Kanaaf wal dandeenyee waliin jiraachuu qabna. Ijoolleen kunis immoo haa baratanii warri kaanis irraa haa baratanii malee miidhuuf miti.
Dhimmi barattoota 10 dhorkamanii kan ilaalamaa jiru gama koreenaa musaan waan ta'eef waan fuulduratti ta'u murtoo qorichaa booda beekamaa jedhanii jiru Dr. Taaddasan. Poolisiin barattoota irratti reebicha jedhame raawwachuu fi raawwachuu dhabuu isaa akkasumas sababa maaliin akka kun mudate gaafachuuf ajajaa poolisii federaalaa kan moorichaa saajana olaanaa baatiree makonnan qaamaan argamee gaafadhus naaf deebisuuf akka fedhii hin qabne dubbatan. Bifuma wal fakkaatuun barattootni Haromaayaa Yuunivarsiitii kaleessaaf eengadda hiriira ba'anii akka turan gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa Addis Chakkol dirree dhawaa irraa gabaasuun isaanii yaadatama. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Gabaasa biraatti dabarra. Ganna tokko keessoo muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed biyya bulchuutti jalqaban kaleessa galma barkumee keessatti kabajame. Dr. Abiy akkuma tokkummaan jalqabne wal ulfeessaa karaa itti aanuttillee haa dabarruu jedhan soraan dhiyeessa.
Kale guyyaan kan Dr. Abiyyiiti. Gadaa isaatti nam kun hedduutti manni dhaatii yaa'e manneen hidhaa hedduu cufan Parti siyaasaa tiif qabsaa'ota mirganamaa hedduutu biyya alaatii qabu ofiitti gale. Ganni tokkeessoo Itoophiyaa jijjiiramee dhufu kana qaleegalma walgahii barkumee keessatti ulfeessan. Khaan walaloon jijjiiram Faars. Khaan qeerroo walaloon Faars. Sirbaan Faars. Khaan tokkummaa Itoophiyaa Faars. Namuu jabeen biyya Singaay Faars. Dr. Abiyyi Itoophiyaan waan hedduu keessa dabartee as geettee jedha. Waan hedduu hojjenne waan hedduu tafellee jedha. Waan sila guutuu mala donqixeessin waan hafe birnaa dabraa jedha.
የጎደለ ነገር ካለ በዳተኝነትና በእንዝላልነት ሳይሆን ምናልባት ከውቀት ማነስና
ወንኒ ሰኒ ቶልቻ ጀራፌ ዮሐን ዋን ይተወላል ዮሐን ሞ ዋን ትምበይህም ማለ ወይትናሪ ቢፈታት ማለ አጉ ፍደንዴኑ ትቱም ጅራየ አኩም ቶክታነር ማምባኔ ለማንቴነለ ተኩማ ጀበነ ተነጀበሳ ጀ
ልጆቻችን አብሮነት ዋጋ እንዳለው በጋራ መኖር ክብር እንደሆነ ኢትዮጵያን ያቆየናት በጋራ እንደሆነ የወደፊት እጣ ፈንታዋም የልጆቿ መደመርና መሰባሰብ እንደሆነ ደጋግመን መናገርንና ማስተማርን መሰልቸት የለብንም።
ኢልማንቴ ሰኒ ተከንጀራ አዳማ አከ ወልንጅራቱን ኡልፍንታት አኩም ኢትዮጵያ አለ ተኩም ማንጀበ ይፈኔ አኩም ኢትዮጵያ ተኩም ማንጀበ ይፈኔ አብዲን ወልተደባለ ሞማክመል እርደ ደብታኒ ጆለተ የሰንበርሲሱ መልተን ወንኑ ጀኑ ወንኑ ዱባን ጥፍቲ ዋን ኢትዮጵያ ጀበሰ ዋን ተኩም ማጀበሰ ታው መልቲ ተን ወልቲሙ መለጀል ተኩማን ተነሞ ዋናም ኢትዮጵያ ጮሁ ጃራማለ ዋናም ዲጋታውም መል አክ ዶክተር አብየሩት
ወቀታችን ጉልበታችን ሀብታችን ግዚያችን
ተኩማ አበይናፊ በኩንሱ ተንኩነንሞ ዋናም ኢትዮጵያ ተኮለ አርዳሳቲ በቀጭይ ተኮለ ታውም መልጀል ዲጅራም ማንተ ኢትዮጵያን ኢትጀር ተኮነኒ አክ ጀቻ ዶክተር አብየቲ ዋናክ ጆለ ዲቆ ዳደንዴሙ ጅራቲ ዋን ጀጀበሱ መለን
የጀመርነው የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ እንጭጭ በመሆኑ እንጨቃጨቅ እንነጋገር እንወያይ
ዲሞክራሲን አማንታን እትጅርቱን እናሞ ዳደንዴሙ ዋን ጀርቱፊ ረታወል ፈልመኑ አወሊን ዱበኑ አወላሶምኑ ታቱለ ማሪፋ ሳይኸን ሁንኒ ኸራር ረጃጅኔ ገማወል ተለላቡ መና ጋዲስ ማሪ ያላቲን ማሪቴን አሳኸነ አሩፈኑኒ ማሪንቱናሞ ማሪን ሙሶምሲቱ ተጉድና ተኩማ ሄን ጀበይሱ ተውማልት ጉጭ ኢትዮጵያ ጥፍትንዩ ኢትዮጵያኒ አከባሲ ታቴ በሁማልቴ ገኒ ተኮጭ ኸይስሉ ፉኒ ነክ ዶክተር አብየደቲ ዋንዱ ቀጀለለ ራኮ ሄዱ ኸይስሉ ፈንለ ገኒ ታናሞ
የመጀመሪያው በይቅርታ በትግስ
ወኒ ቀራዲ ኢፎሞል ቶልሹማል ወሊ ኦብሱማል ጎንደሪፍ መቃለን ባህር ዳይሪ ፈትግራዲት ጅጅጋ አገዳማ አሶሳ ጋምቤላት አኩቡሊየኒ ወልፋርሳ ዋን ረት ወልአምነሞ ረት ወልማሪያን ተውማል ገኒ ሆነኒ ገኒ ኢትዮጵያ መት ጃበይ ፈና ታቱጀ ነሙ ጉየ ኸዋና ከካቲን ፋርስ ሴኔት ግዛቾ ፈከናፍ
እንዩማ ቀሶፍኒ ወሪ ቀሶኒኒ ኩሪ ዳቲ ከለ ከምብጃ ጎዳኒ ይሬቶ ኩማቲ ፕሊስ አፋስኒ ካን አላ ከንቲካ ኦሮሞ ወይዋኒ ኦሮሞ ወይዋኒ ወጣቶ ኩፋ ወጣ እንጂፈኖ ሴና ከበደኒ ሀተን ሳመለ ተረረመ ቆሞ ጤና በረኤራ ሀጥጣቻምቻ ሬብቻ ግድራ ኮሎኒን ቢተሙ ሰቡማን ገርቆሙ ዲናን ቢትናው ጅራታው አለሙ ዮሙ ከሚፈኔ ከንጅልፈፈኔ ጣቻውን ነረሞ ከንፈኔ ሮሮ ከንዲጋኑ ጠሰን አገኙማ ገሞ ከንጎተራዳል ሀልቀተ ገነማ ኒያደ ተሴናል በርማን በርማን አሮማ ጠቅሶም ነሞቹ ሴና በድገቹ ቀነስ ቀረረሞ ጀቲንግ ለታራሱ ሚሳኤል ኢትዮጵያ ከነትና አራሱ አብጀትራ ጋርደ ኦበባለቲም ቢሰ ጀምጀት አንሮስ ተቀሶ ቀፍሊት ፈረዳት ፍንትለ ሽማሳት ወብረት ፍርታይከ ቀለማ ቀሶሊከ ኢንተ የደበርሳው ከታራሽ ቆንም ብላት ፈትሽ ጠቅሶ ዲታገር ጉማዋ በጉታረንሽ
ሴኔ ተንኮፍንጀን
አጣሉት ወልሽ ይገዲና ማቴስ ታፈጋረ ነዶ አጋፈተከለሰኒ ንሁም ትወደከኛ ንበክ በረሰኒ ንበክ በረሰኒ ንበክ በረሰኒ ንበክ በረሰኒ ንበክ በረሰኒ
ለታቀና ይለና ከንጀን
ኦሮሞ ሞይ አዱል ጠዩምባቱ ኒጫራና ኒኢያ ጀማንኩን ቁላ ቡሳ ጋፈ ኦሮሞ ሞይ ወራቡ ጉያዩሳ ኦቱማ ኑንጀ ዳኒ ኦቱማ ማማ ካኒ ከተብ ጀነቻስ ባኔ ቢያ መንጨው ጌስ የፍቱባ ዱጋታኒ ዱካኒ ቲናነኤ obomboletini turse bubenitti kakise Ethiopia jiguda matanna fageru oromo tolkachize
Walamatuyu jijiram Ethiopia namanta nitijir tuhana filanno gana duhutif koppa uletanan wancu firattuyu qalbu maqto kum mamantan jalqa bankanani ittindemu malani jecha damate umme minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed yogani to keso bi yibulchu jalqabe khale galma barxume khaysatul feysanif
amma galgala keessa saala maaf daqiqa shan tamata ufjira walle kanan saganta fetichen malmal abata heddu galate fanna hogganam biro bulchinsaab nagenyo romiya taudan batileja adura kamudaman brigadier general kamal galchu amma angorra kafamani jiru sababa angorra kafamusani kanilalen qama motumma romiya irredede biargachu qarraqingo de milkof nejetti oduga bastun kenya sahay damto kuno
Brigadier General Kamal Galchun wogota 13 tin boda waamichamume ministera Ethiopia Dr. Abiy Ahmedin garabiyat dufusani kan dubatan onkololessa kumalamaf 11 ammo mudaman gara angottan fejeran gana biro nagenya fulchinsa tae batija af ergano jeddin boda amma hangorra ka irajachun radio sagale America timan
Dr. Warkanan wajida satin nawame kan wajjejet barbaanna akko jirran wargaat barbaanna yaada jirna di esani yaanna kunmo akuma parti titisa kuma motu ma titisa yaada jiru garagaruman genna kuma jirutte walabumman parti kabdeni kapso go tagilla kuma jirutte tajajilo ummata tarattu jina ga tarattu gargaannu barbaanna waan kan wajjedo rein waam chanaabora ni kaaman prime minister ji wajira ba masara motu ma di president lamma leen bakka jirutti damo talama kabraawjin bakasani argamne lamawjin waan kana sofne nagana annokara takashan gargaru kunu nu khase san fudadde ali buya bramo lamman wajiran nawame bulchi saf lagenya biro ga fatama ta e rabadamu khiyana hine sambodawji kane gale
brigadier general kamal galchu yero garabiyat akagalluf waamchinu ftaisane waltane jijjira maftiyum sakana milkesinan walidalte godanni karana gaadan qabsoftu nunjidan mumme ministera ethiopia jechun garabiyat yero debinu wanti te egaru adda jechun dubatan
erga biyet galnemo ha sofne alatti wada gala masunun dumtu to kochun tane samboda da fatama jala dr workle ojin wajira sati takuma abatin noame prime minister chas tabesans motumas bakabwe wanto limalate sununjuru kanafi kara nagati ni kapsati wabinke sanumata kanafi kapso kara naga itigege sudandetu kesani kapso kesani gajedu wanta alajira mesuni halameti difakanani jijirame nanu takabar banu nagan kapsa wegedandame motumman kapso kara naga tete gufuntane wanti sarabar banu njuru jennet kara huji jarma kenda tete fulle fanne debature
durumaniyu kara naga kapsa wanta ummata fayyad ojjechuufi kanan mudama kana fudadde hoji egale male jiran brigadier general kamal
wala matokko odipitaetimti yokimo parti giyagatise ko kapso tijiru gatiseti mitigel ka umarra lamafa akatan maliti jelkawa tasofne rat muratin demne yu rakko kasi hala kamu kesetti garu monti guddan ega koppila kasi naga hoji wojjechu dafi wol gargaru ratti ka amanan te partin kuni yada jijirate ta amantaa jedhuun waan kanatti seenne yaaluu fi jalqabumarraa hojii sana eegalle jechuu danda'ama.
Turtii baatii jaha keessatti gama nageenyaatiin hojii jajjabeessaa hojjedheera. Garuu aangawoota mootummaa naannoo Oromiyaa waliin wal argee mari'achuun ulfaataa ture jedhu Birgeeder Jeneraal Kamaal Galchuun.
Mootummaa keessa rakkoo hin jiru qunnamtii isa jedhamu qaamni silaa wajjin hojjechuu qabdu argattee yeroo hojii mari'achuu qabdu hojii hojjechuu qabdu yaada hojii jirachuu qabdu. Argachuu hin dandeettu bilbilan kaasanii beellaman kabajanii muyyala irratti uummata Oromootii fi garri gidduutti deeme yaadata uummanni keenyaa yeroo baay'ee lola deemaa ture walitti bu'iinsa olloota keenyaa keessa inni guddaanii fi hamaan waggaa dheeraa deemaa ture isa walitti bu'iinsi lola osoo deemaa jiru bakka sanitti argamee mootummaa Somaalee irraa warra bakka bu'anis. Karaa Oromootiinis dhugaa dubbachuudhaaf akka haga naannoo Somaalee caalaa kan Oromoo keessa jiru hedduu rakkisaa ture. Maalifi uummataa fi caasaa mootummaa addaan baastee itti gaafatama isaanii tuuleetanii rakkoo uummataa kan akkaataa ittiin furamuu qabu beekuu fi kanarra hojjechuunis waan ture miti. Mootummaan ol jiru waan kanarraa fagoo jira. Caasaan gadi jiru zoon irraa jalqabee takka jiru immoo uummata wajjin ibiddaaf rakkoo san keessa jira namni furmaata kennuuf hin jiru akkanuma wal lolaa fi wal fiqiinsatu waggaa meeqa deemaa ture uummata kana walitti qabanii karaa ba'aatiin immoo warra naannoo Somaalee kana walitti qabanii marii gamaa gamanatti deemu irratti suduudaan ofii kiyyaa itti deddeebee jechuudha otoo lolli jirurraa ka'ee naannoo sanitti uummanni walitti araaramee waltajjii araaraallee qophaa'ee duutti naannoo sanii gabaabbatee dhaabbatee jechuudha. Daddaabbii rakkoo kana furuu keessatti nuti goone. Waggaa 27 keessatti nama rakkoo keenya akka rakkoo ofiitti fudhatee nuun jira akka ta'e nuun fure jedhanii galateeffatanii dhalaa barreessan waajjira pirezidaantii jiraa jechuudha uummanni achi jiru. Rakkoo bakka biraa jirullee kan qaamaan dhaquun kan akka cinaaksan kan akka baabbileedhaa caasaan mootummaa waan kana keessaa kan galle gochuu keessatti qooda guddaa kennaa ture gargaarsa guddaa kennaa ture.
Sababni ittiin aangoo irraa kaafame osoo natti hin himamiin. Osoo nan mariisiin hojiirraa ka'uun koo xalayaadhaan naaf kennamee jedhu Birgeeder Jeneraal Kamaal Galchuun.
Xalaa kanaa barreesse pirezidaantii lammaadhaa mallattoo isaatiin naa dhufe xalaa'anii garuu immoo paartiidhaaf mootummaa addaan baastee ilaaluu hin dandeettu asitti wal keessa makamaadhaa daangaan qabu hojiin jarmaatiif amma nama yeroo isaan kaasan yeroo isaan ramadan hin beektus hin gaafatanii.
Dhimma hojiirraa kaafamuu Birgeeder Jeneraal Kamaal Galchuu ilaalchisuudhaan yaada akka nuu kennaniif waajjira paartii dimokiraataa Oromootti Bilbilee dubbii himaa waajjirichaa obbo Taayyee Danda'aa arganne isaanis gara waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaatti nu qajeelchan. Waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaattis bilbilee hoogganaa biirichaa obbo Adimaas Daamxoo argachuu hin dandeenye bilbilli isaanii hin ka'u. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinnee.
Sagantaa har'aa xumuruu dura mataa oduuf gara namootti sin deebisa.
Paarkii biyyoolessaa Uganda daangaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo bira jiru tokko keessatti hidhattoonni dubartii lammii Ameerikaa tokkoof shoofeera ishee tokko butanii fudhachuu isaanii mootummaan Uganda beeksisee jira. Dubbiimaan mootummichaa Ofwono Opondo ibsa kennaniin akka jedhanitti namoonni qawwee hidhatan afur arra ganama dubartii Ameerikaa fi shoofeera ishee lammii Uganda paarkii biyyoolessaa Queen Elizabeth keessatti fudhatan. Kabaayyee dhukkubsataa jiran pirezidaantiin Aljeeriyaa Abdulaziz Butaafliikaa taayitaa gad lakkisuudhaaf xalayaa isaanii durataa gumii heeraa biyyattii Xayyib Bileezitti galfatanii jiru. Ministiriin ittisaa biyyattii akka pirezidaantichi yeroo dheeraadhaaf taayitaarraa bu'an atattamaan gad lakkisan waamicha eega dhiyeesse booda tarkaanfii kana ka fudhatan. Yuunivarsiitiin Garrisaa Kakeeniyaa keessaa kan irra caalan barattoota isaa ta'an namoota 148 waggoota fuuldura haleellaa Al-Shabaabiin dhumaniif sirna yaadannoo geggeessee jira. Gareen Al-Shabaab achii booda haleellaa hedduu geggeessallee kan akka kanaa uummata hedduu fixeen jiru jedhamee jira. Ka gargaarsa Yuunaayitid Isteetsiin hojjetame piroojektii misooma dandeettii dhala namaa toora eegumsa fayyaa jedhamuun Itoophiyaan ogeeyyii gara 50,000 kan horatte ta'uun ibsamee jira. Piroojektiin kun waggaa kana xumurama jedhamee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Meetirbaandii 22-25-31 irratti kan har'aa fudhannee dhiyaanne kanuma gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu.